za kubutaka Yisubadi mudika Wampede yu mutaka Wala nyamu neka Na kuha gaika Trust me, ma You my number one nick Kenya trappy Dimo heshu dunga dragon Kimo sabe Still underground champion Fire bunny Fite bjish muri studio Pops niko Kusa mama mita kudia Mama nuko yako diko saga siki para Mama never stincho moda kumutede dana Yoko wihakana Mama niratana Hada buda home haga teri magadara
Uji kuye hurira hora mama Sansa subu nzije zeo hora mama Hora mama Hora mama Ya marira yibji shimo hora mama Uji kuye hurira hora mama Sansa subu nzije zeo hora mama Hora mama Hora mama Ya marira yibji shimo hora mama Uvanfu kandichi wondo Wamunyenga mumugongo Senjera buri gitondo Nshira ku murongo burya nta nurundi rwango Hey ukundo niyo mano Wasigiye nkiri muto nanje niyumvamo Tuze n'amahoro utibigira umumaro Uri juringi saro Shangwa sururabo Mama niwe queen ubundi niwunzi Bandinza gasozi unoza kubu mukozi Shene nateza gahomo nyuma za kumbu mundi ya bapande Kengi kora kufuko kemu tuchakazi maje jimande Na ukitaye humanje Manga yitengo nze guhose Nuna baba ruza sange Niwa mutima wanjiranye Niwa mutuje na kuranye Kamere munu wanyerete Hanu hose jena jenze Mama ni wowe si yose
Ujikiye kurira hora mama Sansa subu nzijezeo hora mama Hora mama Hora mama Ya marira yibji shimo hora mama Ujikiye kurira hora mama Sansa subu nzijezeo hora mama Hora mama Hora mama Ya marira yibji shimo hora mama
Hora mama Hora mama
Nuzonje da kurira never hora mama
Hora mama Hora mama
My blessings goes to my lovely mama
Nujikiye kurira hora